Aseyo polisi igange kuti abantu basatu bakwaita kibatali okufuna ensimbi. Bano kuli Hassan Mugoya, Ashraf Chakatu, Kane Isanga Asumani. Babade basinzira ku mitimbagano okweyita muwala wa President Natasha Museveni, mukomukulembeze Janet Museveni n'omusobozi Hamis Kigundu. Ayogerera polisi mu busoga y'obuvanjuba Mike Kasada akakasizza bino.
Baakwatibwa nga balina accounts eza TikTok okuli babeeyita Natasha Kaugire Museveni n'amaanyi amalala, naye ng'ate sigaabwe, naye ng'abikozesa kwagala kulimba bantu n'okubabba. Era n'okunoonyeza kukyagenda mu maaso kwata abantu abagwa mu categories ng'ezo. Kuno kulabula abantu baffe okubanga beegendereza nnyo okusingira ddala abaakakwata ku masimu, abaakatandika okukozesa social media platforms ez'enjawulo okuli zi Facebook, TikTok n'endala, okwegendereza nnyo.
Michael Kasada.